uyayazi lenta ifunayo mnike yona mnike yona uyayazi lenta ifunayo mnike yona mnike yona Zamezongindlela zokujabulisa isinqanda mathe sakho kubalulekile uzame konke okusemandle ukuthi sijabule isilavithi sakho ingozi enkulu ukuthi kufike umuntu ezama ukwenza into ongayenzi wena hayi hayi Solubani, sebam chamile, sebam tatile uwe. Awuthukunyusa masokisi, uzoyazi lenta ifunayo. Nike yona, nike yona, uyayazi lenta ifunayo. Nike yona umenga itholi kuwe uzohambe ifunda angeke kusaba mnandi ekhaya umenga itholi kuwe uzohambe ifunda angeke kusaba mnandi ekhaya nike unganqabeli
Nige, nige, konke kwake, nige.